This is the story of my friend Angelina. Here I'm talking about the lost dreams of African youth who need the support to make this continent great.
Angelina. Angelina. Come sumutima. Scende nuzima. Twikanye mu kibura mwaka n'amashuri abanza akabumwana w'umuhanga udasamara yahoraga mbwira ambarire inzozi amagana iyi nzira y'ubuzima ntitumenye iyigana mwarimu umwe watwigishaga ati bana mwumve ikiro cy'amahirwe kiruta bitanu by'ubuhanga muri kigiye kubona gishyigikira biragoye ngaho mwige mugerageze nanjye narutaga kuzaba meya Angelina yewewe Angelina
mwana wa mama we
Angelina
komeza umutima
komeza umutima
aya shenge n'ubuze
shenge Zima. Angelina,
and now a mama comera.
Angelina,
and where come is umutima?
Come, umutima.
When there's Johnny, when
she no zima.
Angelina yagiraga impano gucunga ruhago ntawamuhigaga yumvaga azayikomereramo ikamukiriza n'umuryango nako atagira ngo azaba nka Ronaldo cyangwa Messi atureho umutwaro wari ku muryango w'ubutindi nyuma y'imyaka cumi n'umunani mpuriye nawe ku gasoko ikoreye imizigo ya rubanda ubuzima bwabaye ngome hamwe n'abandi bana benshi bari bitezweho kuzadukiza za mpano zabo zarazimye babara ubukeye ndababaye ayewewe Angelina
Angelina
mwana wa mama Angelina
Angelina
komeza umutima
komeza umutima
aya
Shende nubuzima
Ewe Angelina
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 Ewe come zumutima
Come zumutima
Wende joni wome
Shende nubuzima
Hababana nako batagize mama Bakomanze hose mu misozi yose ngo itarano zabo zamureka bagasubizwa inyuma batanabahigaga bagahita ikimenyane ikene wabo mayi wacu n'amateka byateye agahinda ndirimba kano karirimbo nimwite ku mudiho cyangwa ururirimbo mwumva aya magambo uri rubyiruko burya rukwiriye amaboko Tuve mu magambo tuzamura abato bacu Uyu musanzu ndawutanze mucyo dufatanye Udakunda abato ntazababeshya amajyambere Kandi ntugasuzuguru usanze habi burya ntiyabishatse Wenda ni Angelina yabona amahirwe yakaba yaguhatse Komera Angelina mama we
Angelina
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 Mwana wa mama komera
Kome sumutima
Komera
Shende nubuzima
Umba Angelina
Angelina
Angelina komera tulikuwa
Angelina
Nakuzirikana
Kome sumutima
Shende
nubuzima
Aha
Angelina
Wenda yari kudutsindira ibitego mu mahanga
mavubi
Angelina
wenda yari kutuburizo ngwara kwivuza hanze
Angelina
wenda yari kugeza yo muzika ku rwego rw'isi
Angelina
wenda yari kutahura iryo reme ry'uburezi
Angelina
wenda sinema yakabaye ya Philippines
Angelina
wenda yari kutubwiriza imana tugakizwa
Angelina
akwiye amahirwe tumuha amaboko
Angelina